wayekhona kuqala ikhona kudala nanamuhla usasekhona
akayindawo nje
ngiyabona seniyamphika nifuna ukuphinga ninenkinga
akayindawo
wayekhona kuqala ikhona kudala nanamuhla usasekhona
akayindawo
ngiyabona seniyamphika nifuna ukuphinga ninenkinga
Akayindawo
ngiyabona seniyamphika nifuna ukuphinga ninenkinga
wethu wethu